madness.
Black Market Records.
What time is it? Ndo nafika home.
Nilikuwa kwa Beth.
Ati Beth.
Bebe Beth, kwani kuna noma?
Nomelewa.
Sijalewa.
Umelewa.
Mi sijalewa.
Basi niambie perfume gani unuka harufu ya chrome.
Wacha maishu bora sija kuomba pesa ya kumochoa. Naeza tu vile na dice, simi upiga wera poa.
I am sick of this, I thought utatulia nikikuwa.
Nitatulia wapi si wendo limba shara ni sheria.
Akia nani, nakatu meja wala isiski. Niliambiwa na mamore ule sumbuo simring. Najwa singo za mneti online kazama kwa ishi. Cheki sayo unakunya kuliko ngamia za isich.
Baby umeanza kunitusi.
Ena uwezi kunisho.
Umeanza urazi na unaganji neza tosha kuni please.
Kuku please akia nani sasa umeanza kukua mdip. Unajua pride ya mwanome ushukia hapo nda kufix.
Utani fix dume suruali jisquizi weni bitch.
Na nita bitch.
Bitch usijaribu kunisil.
Hapa kwangu time ya kuingia kome chelewa ni six.
Na hapa kwako siko shule baby give me
na
some
na kusho mi siku die die zina siku die die tena.
Time time sina mina die die hella.
Kai kai you must be a dumb dumb fella.
Die die nigga mini die hard fella.
Ati die die zina siku die die tena.
Time time sina mina die die hella.
Oh my you must be a dumb dumb fella.
Die die nigga mini die hard fella.
Baby boo I'm sorry I'll never hit you again.
Why you lying you promised to be a man but you are.
Unajua na kupenda kora mingi ndio uache.
Unafika gama nane ama jumini mwanamke.
Mbona sasa rudi home usiku komelewa
boo. So lazima nipige simu uniambie ruhusa ndo nikate.
Okay okay stache vita tukwe kama the bahati.
Kifuniko ya gas ni raisi kufungua.
Basi mapenzi ya kina, the wa Jesus famere.
Ndo uanze kunililia, hizo vako sidai.
Ya mulamwa,
hiyo sitaki.
Simba na Zuchu,
uficha nani.
Basi mjukush,
we simfani.
Na Will Smith,
na kosho
mina kudai dai. Mina na kudai dai tena.
Ai ai nigga, wendo my John Cena.
Kai mami, you must be a gorgeous fella.
Why lie nigga, you're my lifetime healer.
Aki dai dai, mina na kudai dai tena.
Ai ai nigga, wendo my John Cena.
Kai mami, you must be a gorgeous fella.
Why lie, you're my lifetime healer.